zwap.com.
Kukuwa mzima tundo fari yangu, yanwe nacho ama sina kifuatacho, kupambana tuna hali yangu. Pili mwisho ni hamsini kwenye anga zangu, kibidi ukiona na faidi bas, acha zako fata zangu. Kwani wewe ugopi, nasimama kama moda sidondoki, uliza tanamba kama ziongopi. Revolution must be done, wanauliza lini done, siku tapo yona isura kwenye noti. Sifti kurudi nyuma, wana macho natazama mbele, success inaipigia misele, goals nyingi kama pele, hakuna kulala kama mzo kudele, kataa noma ije kwere, teteme ka freestorm mayele. Sometime niko busy sourcing is sometime tizi manga misko soni kipi ya pandezi za lawama, shasoma ukuna pambana na saka school fees ya ikuwa easy, thank God kwa kuni bless. Leta story, acha kulinga kama mdada ambefige mekuenda shule, sure meludisho ada, uneza kwa na kitu na usifike mbali, labda soma rado. Weka biti wane jinsi tavo manda, kitenda wema naenda zangu, sklazi mishu ni kumbuke my friends. Ili nkwakote, nabidu wa kutupe, siku nzuri ilipendeza, of course lazima ipakwe rangi. Kwenye mkwanja saki loss, neza kuenda kama mangi, afu nkarudi kama mwangwi.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tighty. Ugali kachumbali afuna shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alrighty, alrighty, everything's gonna be.
Watu wamekuzwa na kamari, sono na struggle kufight. Tukifeli asubuhi tuna force, tawini night. Kama business ni for something, haki kwa amani. Umri wa university ulitukuta tupo mtani. Njaa ilikuwa kali, machizo anataka kula hadi sahani. Moshi ukitanda juu kadari, ujue ni mboga tu za majani. Na ugali na plans nyingi kichwani za ukubwani. So kimaenda afu nsaidi, you a hater, wagwani. Hata coding kiss tu pia zinankubali, kwani we ustuki. Before ata bongo fever, jendamo na shepu za Uturuki. Before ata tamaja, waponza, washikaji na mamluki. Fata nyuki, ule asali, ya ufate asali, ule nyuki. Hasa kubali ya ukataa, no ni voice ya mtaa. Wenenja, na wapa msoso, asogeze masaa. Bala, kitimba kitana, zuga masaa. Na paki la engo, na lengo, nkuifikisha sanaa.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tighty. Ugali kachumbali afuna shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alrighty, alrighty, everything's gonna be alrighty.
Zwap.com.